studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere nayi dum woni joyi jati lewru novembre sappu jena yamde sokido studio tamani miden tawai le maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji do yumor way gal kanko noddete salim joro wonto boggi jambe to sekirabo kompetitivi de fedde hejande kabaru konjali bonandaji ngadi leedi meden di be jottigeli nokko odo debbo noddirteedo Luna Sundo mo jali leedi CED ndi kanko ardi di do golleji o yide gede cinnide kaldule kawral gonde leedi meden di onno bandiya ko wondi hebirde sembele sa halleedi ndi laamu hakkunde je wombe to an songoto wattu jono be darni poste ngaji hakkunde gawo e lab zanga faabe kayba nokkule mabbe gonde tonde do kolliti do kulikoro dirto gol jaarendi dum wondi e faabaade yimbe lo wombe tobbe sande ko heewe jamaadan heba do hen nafaaji mawdi sekrab di wonno sembe kabaruuji dum jogino do betande di bismillah modon e hedaate kollitinde wiide fedde hande honjaade bonandaaji ngaddi leedi meedi ndi be jottikile nokko be ngadi do ko yaata balde jokoni faana mudu faabe jeerde e jiida e gudi cinnyinde kaldal e kawral gonde leedi meedi ndi fa kebe famtaare faande kede Mamadou Samaseku
ciagal ngal do garangal yimbe lefede den jidi lam ko be leedi Mali e kala gube gonde der kabaru hetagol jam e wi communique ngada do o fedde kede adnaaru ndu humaninde horgol der leedi Mali holiti wiide be dardi lam ko be leedi Mali e kanya kala sinnibe talkuru hetagol jam e dawral huncande hore denagu kala yimbele be gullidata e wi fedende lam ko be leedi Mali e kanye kala gube cinibe talkurundu bami adi hinnade hewta gollo dido fandaji joingol ndedo fedde na tonga e nokku chapani nay e jogobo talkuru hewta gol jam e dawral fanda mudun yo wadde hor gollo do kala gulleji chatudi luttuji seraji kedde anarnu bangal hakeji bibe adama e nadaku e kanye dun torraji fewde rewbe di basiji di sambini ngada di doleedi Mali hakunde go oleru janvier hitande 2012 warnoga etati leru janvier hitande 2018 fedende je holitinde hono fuf di do torraji di ngadama e martinde kumpa kala cikitabe waddi di do torraji di denno bangal di do torraji anditadi di fedede na hani yaltinde tongande nende totata secrétaire général o der e mudun be moban kala ko golla e holitinde kala dabreji kandi fiyade bangal habugol rafijukugol
pelle société civile en bangi leli di meden di de do pelle be fube kawrtili fedde wotere be noddiri hore mabbe yiri bakoro dube ngadi kawrtal kenya do bomoko do le ngal do kawrtal be kollitiwde kala bonandaaji ngadoji leedi Mali ndi fo France woni ciagal mudun wastu jono be ngadi noddango fewde bibbe leedi ndi tinno dokkindire juude de lon kan fewtindirde dido tidal laaji di France immini fa fewtine e leedi Mali ndi kede mo kanko noddirte do Sidiki Kouyaté kanko jottino kabaruuji de do fedde ko mo sifido hen do faccitango Mamadou Samaseku.
Nous avons un accord. Nous l'avons analysé.
Min ewti ndudo talkuru no feveri. Min tayki wede do gonde wattu jono o yu leedi France ndi e kanye kedde anardu ngoni gonbe wajimbinde min hinnade ndudo talkuru. Wattu jono o min tayki wede bonanda modo woni ko landina fewte e bibbe leedi mendi. E le tongande mo oni yaltini hultama wede ko buri teme dido chapande jetto ngoni masimbinabe. Beedade dun kabitibe en sappo e jenoyo e chapan en noyo yimbe le jabe gube kaptoje. Denna soni wara horuji takama hakuri jalle nyin eden ba jati wede dun yo fuddode harkugol denno min kolla mette amen fewde e mudum so ni dum jokkini en e dum hulbini yo yebare fewde e yonkiji yimbele ana hani jamarande wulito bangal mudum denno hankase minen kay min gana fewi jebotobe kabar mudum yila amen yo martina kumpa goto fuf do o do kabar o
nous sommes là pour avertir le peuple
ce grave so ngabido be mala me ande ngalo do bayni turton mi juju modon no noddi mi do dido numero ji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy pande jitte nay sappo didi sappo didi kollitiwi de mobile gotel ngel armée Mali do tanno ngel mobilaji li lamo moccho i dum wadi hakkunde boni kanye ombori yama ngel do mobile ngel yabbi ton bombore militaire goto heddi kile hen ko yata mangal pat en taton do barmi li o do bonanda holitawi de be gonno liwnade on do wattu mobilaji ministre kanye e kaki don yimbe le jagoto be wombe to gawoto kanko sofer goto mo wonno wakande bonanda yi ngadan non de mo wonno ton jati kede mo ko sifido hen do faccitan Mamadou Samaseku
joni woni ko mobile kabitibe ngabiddo bombore irande hakunde boni e ombori nokku ngodirro boni hakke kiloji sappo e joyi kango soldat si donnono mobile ngel woni mo ewi hen tata wobbe dunno barmi mobile gongel woni ngargel amudebe nabudebe boni dum wadi wattu mo beddo solasabe na do tan non no kar amen yadi to gawutun e lende nagu den gondi e kaki kewdi commerçant en gollobe ministre e kanyadun yimbe la gaw men jetta sanne beddo kabitibe amen be de yafuf be keddo ele imadraji denagu amen fa goto dun memata hala mudum sabi andon wiide yimbe le gonbe ga enbe dawobe du datul gawgul na kulisanne
be kolitiwid lam hakkunde je gondo to an so goto wattu jone be gonde wadde dohni imadraji fa be denat datul hakkunde gawo kanyi e lab zanga sabi de be bi yoga e kebe mabbe de fu ton nayiri wattu jone be darni ton postiji wakkati furdu be ngadan lugaji le odo nokku fa be jowo juude yimbe le bombe sumbu e gombe le odo nokku kede mo kanko noddirte dum Muktar Kabongo o yo kanko ni joko horejo lam hakkunde je to an so goto ko sifido hen do fotti tan Mamadou Samaseku
nous sommes attaqués
comme buri fuf funtande hore tafun yo kabaru wayde den nagu der cercle o impami wide an hani min jida e kala darnibe kabaru cercle o yalla min en totondira hakillaaji do alhalimu dun yawtade dun dabreji denno min fuf min denti bamde dabreji den nagu do datol hakunde gawo yaadi fa kerol leri niger min kulita fe yimbe le be yo darno mobilaji ido nokkuji di yo nokkuji kertaadi mi lam ko be jati mahinon ton d'accord de solasabe yo nokku ponville tab ngo woni do min pelliti sola sabe tawe amudum nokku ponwil tasigo madun bolilan der commune watuga yudun nokkuji kertaade jogi di nafa sanne denagu huncanam hore der dido nokkuji dun yalla jamar den dawa ele jam
okem bandiwi tombu sirbe
holitindi wi de golleji DDR on gede de fukani dakirede nokku godfa tete kaborde mudde be bi idi hakkani timmodle timmodde lewrundu nobe kolitiri wiide wattu jono fa jawna dido golleji hedabe pelle cinnyinde kaldale kawral leedi midin debe domta les régions gawo tumbut kany e kital fa be kollita ono golleedi ngori tobe uttadu de do d'accord de kesse do gedde kan dakir fa tete kaborde mudden keba golleji yoga lami de do gube ka kollitiri wattu jono o gede de an gondi hollude tan anniyaji mudden lobbi dem ko kanko noddete Mohamed Ould Mohamed yo kanko jottino kabaruji fedde semande ko sifido hen do faccitan Mamadou Samaseku
on a planifié
min pi dabare do dum hani gollede pelle de fuf denti hawrde do gutum bangal mudum gilla taratar de jati min fuf min jahantu gawtun batte fudugol golleji di andon wiide golleji de do kedede natadi sanne di fuf goni di hawrintinte ewde yubbe indeji yottade yawtagol bangal cellal e ko nande mudum yo d'accord tilade gollede de goni de yimbele ndelata e mudum so bangal tetugol kaborde don kay golleji di nawa jati yawnede sabi yimbele be hawri do ti dabreji kandi humcinede hore bangal mudum andon dun der wattu goto mo ngondi humcinede hore odo kabaru o tutundira haklaji dun humcinede hore akunde kambe hore bebe sabe kani hawrude do gutum bangal sifa larmi o hani ju inede
yottude wattu jonno jaarendi ji tokkuli koroto idum wondi e faabade yimbe lo wombe tombe sanne ko heewe jamaadan wondi e gollude dido golleji tiagal ko isin mabbe no dertet e koma o udda ton ko dun e tawede fon sukabe jokkolbe dimabe le ngallorde so mawni ton hollitaawet be do sukabe jokkolbe an jaagiro o do golle jabta gollude dun fa kebe famsaade ngare kede ko min e Mamadou Samaseku min pewni on do hen
gilla usine ukuma udama e wattu hitande 2000 imadraji fewde e jarendi e kanye kaje lati golleji buri fuf nafude der region Kulikoro ko buri chapane jeegom do temdor rewbe gollobe nonno der usine ukuma e odo golle o pewti kadena elijara maire ngallure Kulikoro
ya de milliers de
chukabe ujinaji gonle dade dangeje de e golla ton golleji mabbe homo funo yirata golle tan non wana wajju sene dengi lekolwe ko golle le sarwusin kanko won yimbele gollobe kona dido golleji tawe dum habake diplome fi
non diplome
nafaka oda golle e tawede fuf tay kama wiide ko buri hewde e sukabe gollobe hembe nokkuji goddi iwrata e wi brama fane dunke ande gollowo do inde apes to Kulikoro ton ndedo yebare sukabe Kulikoro be na famminni jati
parce cacher la verite
fati chuudire ngonga sukabe jokkolbe be e bi ji odo golle jatli nokku o ko heewi mabbani yago gollude o do golle sabi de ndima le ngallu so mawni le ngallu dun yafa yafa le hakkuni ma irtaye korka de kanye e jarendi o do golle wajib sina tawda ne do barkante jogi do sembe
defo physique
se ko gindo yo horejo syndicat gollobe jarendi e kanye kaje tourism Kulikoro o do jeado lamu muti holiti wide kebal golle o nafimo sanne e ngurdam mako
suka ujinaji gollata do idum faabo kabaru golleji Kulikoro sanne idum faabo leedi ndido miden daddalamu o faabo min
sapie
faiso sukabe hobbe na pewti o do golle o an hani lam ko be ngatana dun hakilo sanne yalla be region o na kinno ko bar mudum
studio tamani yo faabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe.
sakirab ya lobne le raison ngaji meden di en puddiran don do yoro so do be kolitiwi do wattu jono botu fuditonde o do botu yimbele defo otlaaji wombe tombe kani en gondi e famminete be ngaran gol do famminol ko yatle balde sappo e tati tiagal mudum be dokke ton diplome ngaji don yimbele tipporbe tawabe leedi do golleji se yidu da ngaran timminiren faado an songo do ko yati yimbele chapande nayo golliroobe golleji juude to an songo to kani en pabira ton kaaki tiagal ko tili famminete de lebbi jeegom famminol ko nayiri bangal nyohude kadle e pentude kani e mekanisien ya ko no worri le golleji mabbe di faabe keba yalla hono be kan natterde e yimbe banni be odo golle fedde on zende nuddata en da mali sekirab do katten beta hande do kabaruji meden dimi joti on sane heedade he yo jamen kala ko feewa hen duttino don jafodon sido tamani